la yedwa estresa ngempela wanbeka ngenxeba sokulwana thiwa mna ndiyaqeqa sena babandwana nabaja baphela sokulwana bantu bafuna ukunbetha banyenge izithuko zikalela ndiyathakatha nto ndiyayenza ndalewame elokufixesha ngethemba zambeka ixesha laliphela bambulaluma bendiyathakatha umntu omdaleli Matai, bamfaki petroli, babaza, bachikwijwa bahlali. Bamfaka matai, bamfaki petroli, babaza, bachikwijwa bahlali. Yeah. Ubome makhaya mjalo, amnazialo, kufanjani twasi slobo sako, esisikhalayo, sibulawayo, sifakwa matai, sifakwa mapepa, sifakwa ipopwayo, ubone besibasa, sikhala besihleka, bantu nqandani, umntu omdala uyagula, udinga uncedo bethuna, bambi bemthula thula, ngamaphoso nebhanga, kusathi qendo maphuzi, igazi lomntu livuza. Yeah, ngeva njani, thiwa ngunyokolo. Feel anjan tiwangu yilo yeah ake kumohlule lingaphandle komdala ubudenge nolunyo lenzi wangu umuntu omnyama soze umbone umuntu omhlophe ebulala umuntu omdala yeah eish izinto ezenzeka emakhaya bulawe umuntu omdala phambi kwakho ujongile ngenxa uyathakatha kayithathwa izise ngakuwe le pain kuthiwa ngumzali wakho lona wenziwa loo nto fakwa amatayi fakwa upetroli atshiswa abaso phambi kwakho ekhala ecela uxolo eyi into ezenzeka emakhaya bambulaluma bendiyathakatha umntu omdaleli Lufanjani bambulaluma bendiyathakatha umntu omdaleli Lufanjani eish bamfaka amatayi bamfaka ipetroli babaza bachikwijwa bahlali bamfaka amatayi bamfaka ipetroli babaza bachikwijwa bahlali